Massive sounds.
Wendo wangu kipepeo, wendo wangu kipepeo, wendo wangu kipepeo. I love you. Nikilala naomba unipepe. I love you. Nikiamka naomba unipepe. I love you. Oh 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 oh. Wanasema papa na ringa,
sababu yako we.
Oh baby wangu,
nakupenda.
Oh mami wewe,
nakupenda.
Eti una macho mazuri kama uoya.
I love you.
Una shepu nzuri kama kajala.
I love you.
Ukitembea kama Lady Gaga.
I love you.
Akitabasamu kama Nandi wa Belinasi. Fahari, ndege usiyeisha hadhi duniani mpaka hera. Tumuombe Mungu penzi letu lidumu, lisingie kutu, wakome vidudu watu. Eti una macho mazuri kama uoya.
I love you.
Una shepu nzuri kama kajala.
I love you.
Ukitembea kama Lady Gaga.
I love you.
Akitabasamu kama Nandi wa Belinasi.
Oh 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 oh.